mina soze ngakushiya bambo lwami dali wami thando lwami soze ngakuncisha futhi wena empilweni yami soze wangizika thando lwakhe enhlizweni seliphenduka ithathu akekho ongalisika sando sami ngiyathembisa mina soze ngakushiya bambo lwami dali wami thando lwami soze ngakuncisha futhi wena empilweni yami soze wangizika thando lwakhe enhlizweni seliphenduka ithathu akekho ongalisika dali wena isifonono sami wena ungulavi wami ngoba baningi abafuni baningi abathandi ukuthi sijole dali wena isifonono sami wena ungulavi wami ngoba baningi abafuni baningi abathandi ukuthi sijole.
Thank you.